baraka. Neema za Mungu zikawe na I wanna wish you, wish you. Sentano, Kigoma boy. I wanna wish you, wish you. Happy New Year. When you only tell money kuwepo, leo hawapo. Baraka, neema za Mungu zikawe na